Yeah, man. Show classy, bro. Shaba. Na face. Don't tell me, I'll see you. Yeah, man. Shinari. Hey, 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 don't tell Shinari. Superstars wanna talk about Shinari. Avengers, what you call Shinari. Yeah, don't tell me. The ghetto kid, Sean Classy, man. This is Tabor, the better thing, I want to Zuya, man. Release, tuna pizza now. City, misi, kali, kina kaka now. Hope to be a simi, na wakilisha ghetto, huku mambo mseto. Studio ndio meko, japo wengi msoto. Na wakilisha ghetto, huku mambo mseto. Studio ndio meko, japo wengi msoto. Shinari, fire! Hey, Shinari, hey, Shinari, hey, Shinari, hey, Shinari. Hey, Shinari, hey, Shinari, hey, Shinari, hey. It has been days, watu huku wana hama, hiti swala kuku wengi kwa mtama, hiki look right, na indo wana kimbia, big city, kama kwa mifukuzo, lose your stories, jui kayole, kuka kali, rudi kwa kwa Shinari, pia ya timi, kasabu ndo pale, utile brown, sijui bodo ama madhare, kwa wenda, usi kwa mamenda, sinjeri, rozi vera penda, hey boom, hi, ogi benda, Shinari, nipate niki praise. For sure, this is the place. Home to be, give me the praise. Now I hit some put in place. Shinari, nipate niki praise. For sure, this is the place. Home to be, give me the praise. Now I hit some put in place. Shinari, hey 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 Shinari, hey.
Yeah, mini wa Shinari, ni TFC, Starborn Kali. Mi upenda tu kucheza ball, talanda, huku wengi ni wa ball. And I hate that. Machali upenda ball, na wakikupa wanaenda bila ball. Tanipata hapa na Starborn team. Atuchezi raga ni mziki tu. Piga right, piga left, nishirahi tu. Ati nini, nishinari tu.
Yeah, nishaban, wewe, nikama utu Shinari. Ushe ikuja, ushe ifika Shinari. Ayi, sikutambu imani, ebu ni penari. Kaha una uesi wa Shinari. So eto, hundo mta Shinari. So malebo, Starborn inari. Assalamu alaikum, mashallah, shukrani. Niki adhini, nasala, shukrani. Niko Shinari, sote tupo Shinari. Auna nari, ai, wesi wa Shinari.
Washa Shinari, hey Shinari, hey Shinari. Hey Shinari, hey Shinari, hey Shinari, hey. Okay, wase msikize hii, salada ziko. Ase Shinari hii, masponza wapo. Kwanini joa wapo, maita wapo. Asite na wapo, nushanga gava. Haitambui, hii sauti sikia. We call you, do you hear? Si Shinari piki yaki, the world needs you. Sitanga mkeni, siku kande. Rise, death, knock, pop, boom. Si Shinari peke yake, the world needs you. Sitanga mkeni, siku kande. Rise, death, knock, pop, boom. Shinari, hey Shinari, hey Shinari, hey Shinari, hey Shinari, hey Shinari, hey Shinari, hey. Okay, mina ukaribishi au mta wangu jo. Ukaribisheni sana tu, yani mfike tu hapa, indo home, indo place.